mtaalamu, utaalamu wa kumechisha. Ndo maana kamua kunipa wewe, ona tulipo mechisha. Ah, Mungu fundi dongo kalifinyanga, mzuri hauna mabebe bebe, na mima wenge sinanga. Moja, mbili na tatu, namba zote za kwako. Mi kama maji mtungini, sina makando kando. Baby mimi na wewe ni mtu na mtu wake, sifuruku tisiruki, ndege na mti wake. Mimi na wewe mtu na tamu yake, nishajipata sijapatikana. Na kama nanyesha nyeshe, oh, mvua mvua nyesha mvua, ukunataka nikumbatiwe mimi. Mvua nyesha mvua, oh, mvua mvua nyesha mvua, yeah, ukunataka nipatiwe mimi. Mvua nyesha mvua, mvua. Na uwezo ni mjenge mamake nyumba gali Mombasa. Mama mzaze ma kaweza kaweza tena. Ningekuwa na uwezo ngemletea babake hata kaverosa. Baba mzaze ma kaweza manengekuwa mapenzi safari safari. Muda uniko Kigoma mwisho reli. Oh baby, mimi na wewe ni mtu na mtu wake, tifuruku tisiruki, ndege na mti wake. Mimi na wewe mtu na damu yake, nishajipata sijapatikana. Na kama inanyesha inyeshe, oh, mvua 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 nyesha mvua, ukunataka nikumbatiwe mimi. Mvua nyesha mvua, oh, mvua mvua nyesha mvua, yeah, ukunataka nipatiwe mimi. Mvua nyesha mvua.